nisha pendwa na wengi wakanizingua. All of challenges za mapenzi nimezipitia. My God, nisha pendwa na wengi wakanizingua. All of challenges za mapenzi nimezipitia. My God, Mungu ni wewe unapenda hata bila senti. Mungu ni wewe unanipenda kuliko ajeng. There's one girl make my heart to beat faster. Oh love like the commandal Mungu akimanisipende. Oh God, there's one girl make my heart to beat faster. Oh love like the commandal Mungu akimanisipende. Oh God, alikuwa suluhisho kwa mengi. Nikajihisi amenipa Mwenyezi. Sikilio ninalia peke yangu. Oh love ila nalia na wenzangu manyumbani. My God, ni wangapi wamepoteza maisha yao. Oh love kwa sababu ya mapenzi mitaani. There's one girl make my heart to beat faster. Oh love like the kamangal Mungu akima nisipende. Oh God, there's one girl make my heart to beat faster. Oh love like the kamangal Mungu akima nisipende. Oh God, I feel so high kiwa ndani mwa Yesu. I feel so high kiwa ndani mwa Yesu. I feel so high, I feel so high, I feel so high. I feel so high, I feel so high, I feel so high. Mungu ni wewe unapenda hata bila senti.